studio kalangu kettiniɗo e godi jamɗe joyi wittore ke mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfilde ko min Omar Hamma Dianga tawa nani ko e kibaruji moɗo. E mbiyen ni e nder burtaki gaɗaki keganki ministre Bazou Mohamed wurtake haali dow makki hawrinde leyɗe G5 Sahel waɗama. Yewtere meɗen pindinon hande haltanana dow filla fedde joƴƴinande gal laaɓal nder gallure nden, kando woni ko kibaruji ma e fulfilde tilirta. Kori jam hirtemon yerno kalirannomi e nder koye kibaruji meɗen. Murtaki kipelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi gaɗi dow filla laawol laamu kawjingol kawrol arzuku gollidirteɗo ko duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum. Kegan waddi fottande caka ɓe nimɓe yaade to haɓɓiniɓe. Ɗum do ni biyeteɗo Bazou Mohamed, ministre kawjiɗo filla nder reedu leydi, o yehi o waɗoyto enda dimma bonondaji gaɗɗi fa o holli ɗo enda to suudu télévision meɗen mawdu, to o holli policeji 23 woni ko nawni nder maɓɓe 4 ɓuri barmude sanne e loreji policeji 10 ko yaabo na hawtade e loreji 4 ɗi woɓɓe ɗi loore ko biro joɗanigu leydi gon tawa ley mum. Ɗum do ni Bazou Mohamed holli ko ɗo enda nimɓe ardiɓe ko o burtaki yehi waɗoyi fu no yaate ɗo enda hettinane yeeso laamu. Nani ko o haali.
Ko jimmi mi wiyani woni kerol himɓe tawaɓe ono juuɗe mumen tawa e ko waɗi ɗum endan fu ɓe anda beyse tawa ɓe ƴamino laawol fa ɓe gaɗa ɗum, ma ɓe ƴamai laawol fa ɓe gaɗa ɗum, ko hennon fu murtere nde ɓe gaɗi nde endan ko sakiti bonandaji ɗi waɗi joomumen miɗen tokkiti ɗum en fano woɗi. Bonandaji ɗi caggal koɗi gadduɓe paama ni hono ɓe notoyto noddaga ga ɓe gaɗanoyte yaade yeeso laate kadi konan woɓɓe no noddete yeeso cuuɗi sariya gam batte sarɗide. Ko andinami on ndini woni joomum to naati fu min jiitan ɗum caggal majjon du actis illu jango min moytan ɗum. Woodi pelle goɗɗe to konna fu gonɗe no wi'a jinganan himɓe hakkeji himɓe andita ke honno woodi laabi sariyaji e sarɗiji joƴƴinaɗi tilay se joomum tokkaɗi
e nder laawol gotol ngol ni ministre Bazou Mohamed wi'i ko fedde jinganore ɓiɓɓe leydi witende actis Niger nde ardinde burtaki gakki kega 29 leerume octobre nde fedde moytama. Ɗum do ni o holli hano hoorejo muɗum mbiyeteɗo Abbas Abdul Aziz o no tawa ley juuɗe policeji pesiɗi ñame yeru, no Ali Idrissa wiiri goto tawaɗo nder kawrital pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɓe. Mbiyenni laawol laamu kawjingol kawrol arzuku ko duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum no e dow laawol ƴewtinede to suudu assemblée leydi meɗen Niger ɗum. Ɗum do ni mbiyen ngol laawol gaddungol ɗo endan filla mburtaki gaɗaki ki pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi njeyi gaɗoyi kegan ɗo endan nder gallu meɗen ñame. Ɗum do ni hoorejo ɗo endan ano mbiyen fedde hawjiinde jawdi gollirtede to suudu assemblée ɗon, o wi'i ko ɗo enda mo hennon nimɓe kabbitake e dow fila muɗum sanne. Ɗum do ni mbiyeteɗo ɗo enda kanko Adamu Namata o holle o wi ɓiɓɓe leydi no kaani mo hennon fu watta hano barke hunduko muɗum nder ka haala yeru no wiri bandimi mbiyeteɗo Habibu Garba.
Mo hen fu no wawi ƴamude naadu konna waddude famana ɓeyda e ley gollal ngal min gomin en gaɗa ngal endan laato himɓe jam ar non endan naadu konna hawrinna fedde ɓiɓɓe leydi noon fu no godi laawol mbindanamin hollamin kayndu ko jii e dow filla ko darto ceede gollitirteɗe nder hitande ɗe endan. Woɓɓe neldimin ɗereji 16 lewru darto ɗu enna ko himɓe neldimin ɗum endan min daara toye woni to haala ka wawi resede ele koɓe kaali ɗum endan. Somin tawi no woodi kulle ko wawi wallitudde har filla ko darto gollal ngal le yewtereɗe min gaɗoyto hakkunde ami e horeɓe ministére hawjine filla ko darto arzuku ɗon endan min ƴeewa haalaji ɗin endan. Komin tawi no gasa fu minen mbawi hoyide min ɓeytta wallitanto sanne. Komin tawi no woodi geddi minen mbawi haalde dow mum min daara noto ko tawi geddi ki ƴuwi ko ƴaɓɓi ɗum ɗo fa hannde fedde gon na hawrinde gon ya heedo sengo wiya haalan haala ka no woodi laawol waɗaɗu kano woni ɓe paama se ɓe gaɗi ɗum ɓe mburtake dow laabi ɓatakeji laamorɗo leydi meɗen Niger.
jangoɓe le jangirde université ɓe tawa aljumare wittinde nde kamɓe du noddi hokkoɓe habaru gam wurtinde ɗerewol dow filla mbi'en talkuru dowenda mbi'en dow filla laawol laamu kawjingol ardugo leydi latingol fillamu wonno haale nder leydi meɗen Niger yaade dow filla saɗorma moɓe tawda ɗo enda nder jangirde maɓɓe nde tawande ɗum doni ɗo enda yeru ni no biyeteɗo ɗo enda ano Husseini Manzo secrétaire général mo fedde jangoɓe le université tawa ɗon wiiri bandimi biyeteɗo Awsouk Soule Abdoulaye Domadio.
S'agissant de la situation sécuritaire
dow filla denaku e politique leydi fedde jangoɓe université mo tawa no hinna saroɓe mayɓe ɓen nawniɓe ɓen du Allah waddan ɓe jaam. Gomnati o fadde mum waddande himɓe leydi koyirnam walanano deke jangal ɗungal ngal talkale e lumotoɓe bawa joɓi har filla jande fedde jangoɓe université mo tawa no holla mettal ɓernam mum dow yebare de gomnati woni no watta har jande maɓɓe. Ñibdiji gonaɗi no gaɗe nder université o du duuɓi nayni ko ɗi timminaka.
En chantier depuis plus de 4 ans.
Hande subaka o woni ko janginoɓe ligotoɓe janginoɓe nder janguirɗe pamare ɓe région Niamey ɓe gaɗi jonde metta yeeso sarusi kawjiɗo jandeji pamari on ɗum do ko saabi jonde metta maɓɓe nde woni ɓe ƴamana e gomnantina yoɓaɓe ceede maɓɓe lewru ko lewru ko septembre yaade ko octobre bittiɗo ɓe ƴami du e gomnanti ko acca ana ɗum woni umminol janginoɓe ko wala fuu e lawol ɗum yeruni no biyeteɗo Hammadou Soumaila Maiga secrétaire général mo fedde jinganoɓe ɓe ɗo enda witende Sina Seb région mo Niamey haalani hande subana o bandimi biyeteɗo Assoumane Sina.
Il nous a donné l'assurance
ko tabintinimin ni woni ono jobdi lewru septembre kay ceeɗe ne joga joni o kay ɗe leydi tan woƴi titte yoɓoɓe jaa yoɓa bandiraɓe am to tawa fuu har ko darto lewru octobre nduɗu konnan ɓe mbi hono ƴeewama fa woɗi ɗoade to konna aljumare waroro nde kandu konnan gollal muɗum gollete min gattan keddi bawɗe amin fof ko watta ko tawe ɗum gasi kandu faro ko darto janginoɓe egginaɓe dow ko waɗaraka dow lawol du fuu kaddu konnan min gomin e ndar lawol muɗum jangino fuu lawol wala hulƴine na dilline nokkurde endan gam batte no waɗa gollal syndicaji ɗi enda
affecté arbitrairement.
Agadez kenga woni ko hawrinde waɗa yaade to horeɓe suudu sawara région hawjindu filla ndenagu ndun yaade laamiɓe gallure ɓen tawaɓe e filago muɗum fuu ɗum do nde kawrital ni kulle tati mawɗe woni ko haala e mun ɓe kaali ɗo enda dow filla ndenagu e fawari joni dow filla dillaamɓe leyɗe ɓaleɓe yaande leyɗe tuwakoɓe e laawol laamu denol gallure ngol Sadio Solo ke gouverneur mo région d'Agadez nani ko wi bandimi Moussa Mamma.
Sur l'ensemble de ces points nous avons échangé avec
dow filla wartirde hakkillo fukkingo nder leydi wala lawol fuu gol filla mum waɗi daka he laamiɓe leydi meɗen gam iɓe limte nder dangare leydi mawɗe bawɗe balliri ko hakkillo fukkingo tabbita kamɓe du bawi gatti jungo ko mosolo ummotoɓe leyɗe mumɗen no fa'a leyɗe tubakoɓe heɓa kamɓe bawi pirti ko e himɓe dow filla ɗowtanade laabi laamu leydi adaɗi fuu nder hawrinde nde ni laamiɓe meɗen kolli ko kan en gollidan gomnati e tawaɓe dow inde mum fuu gomnati e tawaɓe dow inde mum du jaɓi gollididde he maɓɓe gam nafude himɓe fuu min nani du ko ɓe keɗi he gomnati o min durwan moƴƴinde ko hiɗi moƴƴinede fuu min durwan du ko watta huɓere Agadez renaki
dans la sécurisation de la ville d'Agadez.
Nyalande hande nde ko mbiten ɗo enda capanɗe tati lewru octobre ministre leydi france kawjiɗo muraduji leydi e muraduji leyɗe yaasi mbiyeteɗo jean yves le drian ardake ɗo enda to bureau fedde leyɗe duniyaru ɗum woni ministriɓe ɗo enda laatiɓe ɓe leyɗe g5 sahel burkina faso mali mauritani niger e tchad ɗum do ɓe kalana ɗo enda dow filla ƴewtinaki ceede ko fedde sogeji g sahel ɗi jata gollida so ɗo miccito duni ɗo enda o waɗi jahangal e ƴewoyde fedde hawjine ndenagu leyɗe g5 sahel illu sappo e jeenayi yaade nogay e tati lewru octobre wiccenduɗu nder majjum duni fedde hawjinde ɗo enda sogeji g5 sahel ɗi o yehi o haaloyi ɗo enda dow filla ɗum woni golle ko e ballaga ko hani ɓe balle yaade leyɗe janane gam ndenagu ɗo enda leyɗe g5 sahel biyani ɗan ɗan ano fedde durwono da suka bi ummatore gan dilude e yaade yeso hawtade ɗan ɗan e fedde mawnde nde leydi e duniyaaru gam durwididde hakkeji ɓiɓɓe aadamaɓe e fedde durwidore e njer njaruji kamɓe hirñere no tawa illu e subaka o to suudu jaadu seku ɗan ɗan gallu meɗen ñame e jonde ekkintino sukaɓe ummatore ɓe arrondissement joyaɓo mo gallu meɗen ñame hawtade du e pelle sukaɓe ummatore tawaɗe nder gallu meɗen ñame ɗum ɗo caka jande ekkitol balɗe ɗiɗi koɓe gaɗanoyto ɓe jamɓe ekkittino ɓe kumpintine ɗon ɗan dow filla mardi nimɓe e bittinol nimɓe dillo amɓe leyɗe yaade leyɗe ɓaleɓe ko wala e lawol ɗum manu nabara hamidou hoorejo nde fedde mbitede jimedde niger nani ko wibandimi gongo mamman dantani
au total une trentaine que nous allons former
e gaɗam woronje ɓe min ekkintinta ko watta ɓe mbawa yettinde ko wi'a fuu dow filla mardi bondi e filla ummotoɓe leyɗe mumen no paa leyɗe tubakoɓe hande min puɗɗiran tawaɓe ñame min daara nden ko min jaaha nder reedu leydi misali min jahan agades ɗo yimɓe mum ɓuura tawede nder filla o min jahan zender min jahan tawa e nokkuje gon ekkintinol sukaɓe ummatore leydi gol no lawol heɓude mosala saɗor maji kewɗi ɗi sukaɓe ɓe tawa nder mum gam taykaki gom holli ko ɗo nder leydi meɗen sukaɓe ɓe saɗor maji ɗi ɓuri miyamude ɓe gaɗan ujunere tokkiroɓe leydi meɗen paa leyɗe tubakoɓe ɗo nder leydi meɗen du ɓe gaɗan ujunere ummotoɓe paa leyɗe tubakoɓe ndenne kamɓe ɓuri tampinede nder filla o
de tombe dans les réseaux de traite ou de trafic ici des migrants
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba capanɗe jeena e jeɗɗi fm
alit
do radio kausen
lamba capanɗe jeena e nayi fm
gingimi
do radio dilerem
lamba capanɗe jeena e jeenayi fm
kabalewa
do radio mambio
lamba capanɗe jeena e jeenayi fm
dogonduti
do radio dallol
lamba capanɗe jeena e ɗiɗi toɓɓere jettati fm
walam
do radio baru
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o fm
tera
do radio liptako
lamba capanɗe jeena e jettati toɓɓere jeɗɗi fm
dokoro
do radio muria dakoro
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o fm
ñamay
do radio scout mo kwarteji
lamba capanɗe jeena e toɓɓere e jeenayi fm
madawa
do radio sarawnia
lamba hembre ɗiɗi toɓɓere go'o fm
tanut
do radio damergu
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
studio kalangu
en garta e yewtere meɗen pindel no tani oɗon miccito illu sappo e nayi lewru octobre wittindu ɗum woni ko maire mawɗo mo galluure ñame mbiyeteɗo ɗenda Mamoudou Mouktar waɗino ɗenɗan gollal hano filla laaɓal noon ni Sarusi kawjiɗo filla laaɓal nder galluure joƴƴinama gam hisinde nde galluure ɗenɗan hano tundiji e mbowri e ko nandi e mum dey noyi nde fedde wiyetede brigade wonno gollira nani ko mbiyeteɗo ɗenɗan commissaire Issa Adamou commandant mo policeji ministre sipal ɗi mairie ɗo enɗan kawjiɗo filla nde fedde wi bandimi mbiyeteɗo Diallo Mariama Kenda dow majjum.
La brigade va travailler en deux phases. La première phase, c'est la phase sensibilisation.
Fedde amin nde wiyetede brigade nde enɗani gollatana dow laabi ɗiɗi lawol aranongol min jahanno min gaɗa tindi min tindinan himɓe min kollitanɗo min pirta koye muɗum en anda fa woɗa fa yaade capantati e goho lewru octobre ndu enna ko ɗum timma hono lawol ɗiɗaɓol ngol dukondan nden woni gollal ngal e hoore muɗum ko fuɗɗete joni o ni min tawa kana e dow lawol tindingol himɓe e famtingol himɓe dow filla gollal ngal no yarto ndenne min gaɗi policeji hono ɗi wuuro kañum e fande golloɓe amin no jahan nokkuje ɗe fuu gam batte andinde himɓe ɓe jahatanade gonɗan suudu warde suudu nokkuje goɗon ɓe andina himɓe nonni fa hande nde ɓe jaaha ɓe jiwa joom banguere on endan hawara himɓe ndegon kay ɓe jooɗo ɓe jewtini himɓe ɓen endan naadu kondan ni ɓe andina ɗum fa wooɗa joom banguere on du kondan sakkito nodda himɓe mum holla ɓe andina ɓe fa woɗa dow gollal ngal ɗum ɗo min arto min gaɗa so min gaɗi min gasini jonka fuu commune fuu no woodi loore muɗum loore kaadi no tawɗa policie ɓe jeegom e gollo amin goto himɓe jeɗɗo noon ni kamɓe woni ko jaato hono waɗa gollal ngal ba ko tawa du huɓirene min jirri ka non woni gollal ngal no henno waɗire noon endam neɗɗo du konda fuu keɓa no yonnete noon kam wonno hono min daara neɗɗo homo min potodir no yuppi ndiyan tonnuɗan dow lawol nano waɗi tiyo no wurtini ndiyan tonnuɗan le ɓaade muɗum no yuppo e laabi himɓe ɗo wittorto on ɗo min nanggan ɗum min jonno ɗum saabu himɓe amin ɓe no godi lawol natade ɓaade ƴeewa noyi ɓaadeji gonno yalla himɓe no mbuwa ɓaadeji fa no woɗi ɗum ɗon noon woni golla mabɓe saabu ɗum saabi waɗi komin mbi ɓe jaha ɓe arto ɓe tindina himɓe guinan fa woɗa himɓe faama golle ɗen enɗan tawi so yiiɓe jango ɓe gaari fuu to ɗum laatino ɗum e ndenne ko juwi ɗum en noon ɗum saabi komin gaɗi tindinojo ɗen enɗan fa woɗi jonka har filla jonni gukay
ono wonnana ni eno basi o foti fu nomon non jonni ngu enna fototo dun sabi tindi di ngada fa wodi fadde mabbe fuddude golle de
le jour où maintenant on va commencer à amener les amendes
Sumana Amadu Ali Nyali Pirtani Endi Edem Gala Fulfulde. Do wen tombi a mion kirtan to jan hirti sani ndomo asuman. Shina wadda kibaru je Edem Gala Hausankore.